Shwa vyo kuma supo supo na deka tu Yali fululu na kwama vitu uchana usiku mabusu tu Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke 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 Sambona naomba po, jamani anaomba po. Ndo yeye uyo, alioniona wafo. Sambona naomba po, jamani anaomba po. Huku fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke.
Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau, niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau Niteme, niteme Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme
Comic Slicer